Katikiro Charles Peter Mayiga kakatirizo obukulu bw'okunnyikiza obuwangwa n'ennono mu baana n'abavubuka. Mukwata Damula Mayiga era ayagala baana babangule emirimu egibawa obukugu olw'okwetandikira bw'egyabwe baleme kutunuulira gy'abamusiba ttaayi n'abakubi b'ebikalu. Bino Katikkiro abyogeredde ku ssomero lya Homes Darling e Gayaza bw'abadde mu kulambula basaakaate mu kisaakaate kya Maama Nnaabagereka eky'omulundi ogw'19. Mayiga asabye abasaakaate okubeera bagumiikiriza ssaako obutaterebuka mu buli kye bakola.
Ebika byateekebwawo bajjajjaffe okugatta Buganda ng'abazungu beewuunya n'okwasama ne baasama, naye kaakati gwe nga gwe nantume, gwe namaganda, gwe nakake, gwe mukiibi, naye ng'ate tomanyi kika kyo obanga ayagala okufuuka omuzungu ate nga toli muzungu. N'olwekyo okumanya ekika kyo nsonga ya bulijjo, era osaana n'okiyiga okuva ng'oli muto nga mwe bwe muli.